Jenny Obusak Robert Mwene mwishi mzorewe kai funzo na ngufaya Mwela poe misampi mungo makia chai
Uzagare kodi
Programu ya rishipi kwa kari okura nda kupose venshi
Jenny
Inch
Nine wa Jenny My name is Roberto Oh my mama You suffered for me Love you mama Go madam mwezo futika mweka Futu note pepi no kuleka All of your life you dey fight for me Anything you do you dey consign me Hapa muni sefu
Sefu
Hapa muni sefu
Mami sefu
Muni sefu
Sefu
Hapa muni sefu
Mami sefu
Nakula niga
Niga
Nakula niga
Niga wenu
Nakula niga
Niga
nakula nigo mwana wenu
Counting it your masses if I own a potential. I leave a potential. You shallow Sicily fair man. Abanazio della mami. Pembero yano ni daddy so mami. Yeah, mama, you so in me. Mungaza chinja umoyo wa banja yonse. I'm gonna love you every day.
Oh my mama, you suffered for me. Love you mama.
I love you mama.
Weze go matai mwezo futika mweka. Futu note pepi no kuleka. All of your life you dey fight for me. Anything you do you dey consign me. Hapa muni sefu.
Sefu.
Hapa muni sefu.
Mami sefu.
Muni sefu.
Sefu.
Hapa muni sefu.
Mami sefu.
Nakula niga.
Niga,
nakula niga,
niga wenu,
nakula niga
Niga,
nakula nigo, mwana wenu
Mami ngepo mwuri ya feel righto Tamo ipo a feel bado Mami fotuli bako keto Tatua kuishi bako mayado Fight for myself and my family too Chesho kutunga po nasipu Metoloji na kakasipu I don't get down for hala Chetara japo efemala Chito ya tate ni napuka Mapanja wanga ni masunga Bafana wanga ni mazunga
Hapa muni sefu
Sefu
Hapa muni sefu
Mami sefu
Muni sefu
Sefu
Hapa muni sefu
Mami sefu
Nakula niga
Niga
Nakula niga
Niga wenu
Nakula niga
Niga
nakula nigo Mwana wenu
Ngana mimo nanda fula madango Nikare dadafu wakakure ni umupango Yari ikara kwa tini mfumu kuchipango Nari chinja tulia utubi utumisango Chino chalo chansala na ulufyengo Pantu ubunga wali koso mutengo Nda mutampia shetani na masengo Mumeo wanti mule mpepela kwala Nimo mwaishiba efyo na alekula Nshate menwe ukutobela kalembula Nale chita haso lionza mapalo yale nkonka ukulikonse
Oh my mama, you suffered for me. Love you mama.
Kalumba, I love you mama.
Weze go matai mwezo futika mweka. Futu note pepi no kuleka. All of your life you dey fight for me. Anything you do you dey consign me. Hapa muni sefu.
Sefu.
Hapa muni sefu.
Mami sefu.
Muni sefu.
Sefu.
Hapa muni sefu.
Mami sefu.
Nakula niga.
Niga
nakula niga
niga wenu
nakula niga
niga
nakula nigo mwana wenu
ama
swings on the track
yozi chivale back to la vya pakale big money bashimule basho ngila kujalo